Check it, 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 check it. Suspect zero, if you have me crazy, yo. Nafanya na shinda na matu street, yo. Jumula la jeo mistari, yo.
Shiku sita, kill the mortis.
Kevin Rebel, don't care, yo. Imi choka na msoto, and you're your ball. Ebu bong speed.
Taking streets around Nairobi, that's why they call us Shuku City when we rolling. Flow tucked in a bust, come as Cindy. It's a producer, Mr. Suspect, Nico indoors. Career killing every rapper on the beat though. Nakasi Shuku, it's a bidi ume stick blow. Na kwa promoter, it's a bidi ume bring more. Chips by the bar, hakuna stories za kalam yo. I've been away for a minute, but now I'm back now. But you shake the game for every dollar like it's crunch time. So this is my time. This is my shine. Nakani bifi tisha waita tute lipa pia. Niko mafuta stare sorry za kukopa pia. Niko mavela stare sorry za kusoja pia. Na niko rido juu yangale na kajaba mia. King Moti Kevin Rebel ndani ya love year.
Nimechoka na msoto maze. Sinaka kitu kwa mbosho kize. Nimechoka na msoto maze. Here life inaleta commotion. Nimechoka na msoto maze. Sina katitu kwa mbosho kize. Nimechoka na msoto maze.
Kutoka Ronga nimefika Mombasa ni bana. Kusaka hela nisilale kwenye seli jama. Promoter mkora amenoki pesa zangu ala. I don't care mziki shibe uliza suspect. Napata pesa sizi lewa juu ya budget. Anasa nyingi yuishia kwenye casket. Mombasa Ronga tumewashika kama ratchet. Kani pombe misi kunyuangiza sachet. I'm here brave, me no trust nobody. Nakani beef, me a touch nobody.
Kill up on the beat, marapa wato abisha hodi. Kama mudi nasaka dona niko mudi. Fasta kama pasta run, fasta kama kasta. Hip hop feeling mindio pasta, ponde mic me disaster.
Pesa mashaka, pesa nasaka, pesa nataka. Pesa matata, venya nasaka, mindio matata. King Dimotis, kill the beat.
Nimechoka na msoto maze. Sinaka kitu kwa mbosho kize. Nimechoka na msoto maze. Here life in a letter commotion. Nimechoka na msoto maze. Sinaka kitu kwa mbosho kize. Nimechoka na msoto maze.
Here life in a letter commotion.
So tight but not step up,
niko
tied up. So tight but not step up, niko way up. Niko spoiled up, kafanya kitzi boil up. Juniko jango na mamula nyo mapray. Dangerous party in a party to me pray. Picha sape kufinyanga kama clay. Dungea, nipe koras why you say.